Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi, muzindukanye natwe mu biganiro bya ino genekerezo rya 10 ukwezi kwa gatatu muri 2019, mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kwa twumva muri mu Burundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3. Ijwi rya Amerika mutwumva kandi no ku rubuga rwa internet muciye kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com no kuri Facebook vewa radio yacu. Ibiganiro vya kano gatondo biremeshejwe na Jewe Diane Ninahazu. Mutiswa bateguri iki turaza guhera ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari aza gukurikirwa n'ikiganiro ejo saa 12 aza kwari dusangira ijambo. Amakuru mu karere tuyahere mu gihugu cy'u Rwanda havuga urupfu rw'umuvugizi w'umugambwe FDI Inkingi Anselme Mutuyimana bitaramenyekana icaruteye. Abavukanyi banyakwigendera babwiye umenyesha makuru wacu Kigali Eric Bagiruwusa ku ikiziga ca Mutuyimana bagisanze mu ishamba rya Gishwati mu karere ka Rutsiro ejo kwa gatandatu mu gitondo.
Ku murongo wa telefone uwo ni mushiki wa nyakwigendera Anselme Mutuyimana wari umuvugizi w'ishyaka FDI Inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ritaremerwa n'amategeko mu Rwanda. Umurambo we ngo bawusanze ku ishyamba rya Gishwati mu karere ka Rutsiro. Abavandimwe be babwiye Ijwi rya Amerika ko bamenya amakuru y'urupfu rwa Anselme Mutuyimana mu masaha ya saa yine za mu gitondo kuri uyu wa gatandatu. Navuganye na Bwana Augustin tubana mbazi mukuru wa nyakwigendera mbanza kumubaza uko bamenya iby'urwo rupfu.
Batwakuye mu gitondo batubwiye ko babonye umurambo w'umugore Mutuyimana Serene mu ishyamba kuri kaburimbo ahitwa mu Ndeko. Ubwo rero twabashije uburyo bwo kugira ngo natwe tuhagere tumenye koko niba uwo murambo ari uwatwo.
Muhageze?
Tuhageze twasanze ariwo. Ubwo noneho abapolisi na IPJ bakora umusare angete ibyo babonye batwereza kuri.
Umurambo wagaragara gute?
Wagaragaraga mbese ko ushobora kuba bamuhotoje no kumuniga mbese kumuniga aho twawusanze bambitse twasanze ugaramye gutyo utonda bikomere amafere yatutse mu kanwa mbese gusa ndake
kugeza ubu muri hehe?
Ubu turi mu bitaro Gisenyi. Niyo tuje watubwiye ngo tute ari Gisenyi na executive w'umurenge.
Nuvuga ngo bagiye gusuzuma icyamwisha niba ariko mbyumva?
Bagiye gusuzuma icyamwisha.
Aho ni muwe murenge?
Aho uwo muntu yaguye?
Yego.
Uwo muntu yaguye mu murenge wa Kigeryo akagari kanyagarineka umudugudu wa Ndeko.
Uri umukuru w'umudugudu hari ibimenyetso byagaragazaga ko hari abantu bari bafitanye ikibazo?
Oya, nta bantu bari bafitanye ikibazo ndabo rwose.
Mwarimu ufite amakuru se ko hari abasura?
Twari dufite amakuru ko hari abasura. Uwo munsi yaragereyeho mu rugo ni nabwo bahise bamwica.
Aza se mwavuganaga nawe kuri telefone byagendaga bite?
Aza yifaye nda nisanze kwa gatatu kwa kane abwira ko ari buze ari bugeye iwacu nimugoroba kwa gatanu. Hari magambo twavuganye sibye message yambaye.
Twashatse urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB duhamagaye Bwana Modeste Mbabazi uvugira uru rwego niyitaba telefone ye ngendanwa. Kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru ntiyari yagasubije ubutumwa bugufi twamwoherereje kuri iki kibazo. Bwana Anselme Mutuyimana apfuye yari afite imyaka 30 y'amavuko. Mu mwaka ushize wa 2018 nibwo yari agisohoka muri gereza arangije igihano cy'igifungo cy'imyaka 6 nyuma yo kumuhamya ibyaha byo kwangisha rubanda ubutegetsi buriho. Ubwo Madame Victoire Ingabire Umuhoza perezida w'ishyaka FDI Inkingi yafungurwaga yasanze Mutuyimana amaze ukwezi hanze. Uwari umuvugizi w'ishyaka FDI Inkingi mu Rwanda Anselme Mutuyimana yiyongereye ku wundi mu Rwanda shyaka w'ishyaka FDI Inkingi nayo mu 2017 umurambo we bawusanze mu karere ka Bugesera. Ishyaka FDI Inkingi niryo ryamenye amakuru y'urupfu rw'umurwanashyaka waryo, ariko Madame Victoire Ingabire yabwiye Ijwi rya Amerika ko atarabona amakuru ahagije ku rupfu rwe kugira ngo abashe kugira icyo yatangaza. Yavuze ko Mutuyimana yari yavuye i Kigali ejo kuwa gatanu agiye gusura umuryango we mu karere ka Rutsiro mu burengerazuba bw'u Rwanda. Hari amakuru avuga ko basanze umurambo wa nyakwigendera abashumba bari baragiye bahabonye imodoka y'ivatiri y'ibara ry'umweru ngo yahagaragaye ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu. Ejo kabagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
tukiri mu Rwanda ejo kwa gatandatu haratangwe kunshuro ya 16 umwiherero w'abayobozi bakuru Perezida Paul Kagame mu byo yibanze ko harimwo imigenderanire hagati ya Uganda n'u Rwanda mugenzi wacu Asumta Kaboyi akomeze nino nkuru
Perezida Kagame bwo yatangizaga umwiherero w'abayobozi bakuru b'igihugu ugiye kuba ku nshuro ya 16 igabiro mu karere ka Gatsibo mu burasirazuba bw'u Rwanda yavuze ko yakunze kutavuga cyane ku bibazo biri hagati y'u Rwanda na Uganda kuko yabirekeye abandi mukuru w'igihugu yatangarije abayobozi bitabiriye uyu mwiherero ko ariko agiye kubamenera amabanga ku muzi w'iki kibazo Mukuru w'igihugu yavuze ko iki kibazo atari icy'uyu munsi Perezida Kagame yasobanuriye abitabiriye umwiherero igihe gitotsi kiri hagati y'umubano w'u Rwanda na Uganda kimaze yagarutse ku mwanditsi witwa Gerard Prinier wakunze kugaragara avuga n'abo u Rwanda n'ubuyobozi bwarwo mu gitabo yise From Genocide to Continental War muri iki gitabo Perezida Kagame yasobanuye ko uyu mwanditsi yavuze uburyo yahuye na Cetsenda Shonga uyu yigeze kuba ministre w'ubutegetsi bw'igihugu nyuma ya genocide yakorewe abatutsi mu 1994 Perezida Kagame yavuze ko uyu mwanditsi yemeza uburyo yahuye na Cetsenda Shonga mu 1998 hamwe n'abasirikare bakuru b'abanya Uganda bakaganira ku buryo Cetsenda Shonga yahabwa imbaraga zose harimo n'iza gisirikare akabasha gukura ku butegetsi ya RPF na Kagame mu Rwanda Perezida Kagame ati murumva ko ibi bimaze igihe
Impamvu mvuze ibi ni ukugira ngo nerekane uruhererekane rw'uko ibintu byagenze mu myaka 20 ishize aho mu gihe twari hano tugerageza gushaka ukuntu ibintu byakomeza ibyo bibazo nibyo bihora bigaruka mu by'ukuri Cetsenda Shonga yapfuye kubera ko yarenze umurongo nta byinshi mfite kubivugaho ariko sinanabisabira imbabazi
but I'm also not apologetic about it.
Mukuru w'u Rwanda yavuze ko ibikorerwa ku mpaka w'u Rwanda na Uganda muri iki gihe byo gusana umupaka wa Gatuna bidafite aho bihuriye n'ibibazo u Rwanda rufitanye n'igihugu cya Uganda Perezida Kagame yagarutse ku Banyarwanda bajya muri Uganda bagakorerwa ibikorwa bibi birimo gufungirwa muri gereza zisanzwe n'iza gisirikare abandi bagafungirwa hatazwi nyamara nta cyabashinjwa yavuze ko inshuro nyinshi yaganiriye na mugenzi we ariko ntagaragaze ubushake bwo kubikemura yakomoje ku kirego cy'umunyarwanda wahoze mu gisirikare muri za ngo cyenda witwaye ne rutagungira nabandi nkawe ati byarene ni ikintu naganiriye na Perezida wa Uganda ariko ntacyakozwe Perezida Kagame yavuze ko abantu ba RNC umuturwanya leta y'u Rwanda uyobowe na Kayumba Nyamwasa ko bahawe ububasha bwo gukora muri Uganda
RNC bakorana na security services zo muri Uganda barabamwira bati aba bantu baza hano banze kutwumva ngo babe part of us mumenye ko aba bantu noneho baba batumwe na government y'u Rwanda kuza gutera ibibazo hano ndetse no kwica abantu b'abanyarwanda bari hano bari opposed to the government of Rwanda uwo mwanya baba framing the charge against them barabafata government ya Uganda yemeye kubikora cyangwa yaba yabikoresheje nuko basanzwe bashyigikiye ibyo bikorwa bya RNC muri Uganda byo kurikurutinga abantu niko yagiye niko bamufashe
Umukuru w'u Rwanda kandi yanavuze ku mikoranire ya Uganda n'umunyemari Rujugira y'abatwa Tribert Perezida Kagame yasobanuriye uburyo yagaragarije Perezida Museveni uburyo imikoranire ya Uganda na Rujugiro utera inkunga RNC bibangamiye u Rwanda Perezida Museveni akamubwira ko atamuzi Perezida Kagame yasobanuye ko Museveni yamusubije ngo namwe abanyarwanda mukeneye kumenya gutandukanya politike na business Perezida Kagame yerekanye ko hari ubwo business na politike bidatandukanye
Business and politics have no dividing line.
Ubucuruzi na politike ntibigira umurongo ubigabanya. Niba hari umuntu w'amafaranga umutwe cyangwa imitwe ihungabanya ikindi gihugu, nibwira ko ari ubucuruzi busanzwe. Nibwo se?
Yes, no more business. Is it?
Ni ku nshuro ya 16 abayobozi bakuru bahuriye mu mwiherero ahavugirwa ibibazo bikuru biba byugarije igihugu uyu mwiherero watangijwe kuri uyu wa gatandatu uzasozwa tariki ya 12 uku kwezi Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
barakoze bagenzi bacu ku makuru mu karere badushikirije mukanyi sase tubandaniriza ku kiganiro ejo
No. nongeye kuba ikaze rero mu kiganiro ejo kuri Radio y'Amerika yubasuhuza kandi mba ikaze ngirikora umuziranenge usa uyu munsi n'isidi nk'uko mwabyumviye ntago ndi ngenyine ni kumwe na mugenzi wanje
Jean Aimé Mpawe nayo
Aimé ikaze mistiti
urakoze cyane Nicole
naho Roje Nigena ahagarara ikiganiro nk'uko bisanzwe na Crispe Mizero akaba ari ku buhanga bw'ibyuma
Buri kimwe cya nyuma cy'ukwezi tugeze ikiganiro kihariye kibanda ku burenganzira bwa muntu. Mu kiganiro cyatambutse ubushize muri uru ruhekane rw'ibiganiro byibanda ku burenganzira bwa muntu, twaganiriye ku burenganzira bw'abana, tugaruka ku kibazo cy'abana bo mu muhanda. Turebera hamwe icyo amategeko abivugaho kuko badakurikiza uburenganzira bwabo nk'abantu ndetse by'umwihariko nk'abana. Nk'uko twatangiye tugaruka ku cy'itegeko rivuga ku burenganzira bwo kurushinga n'ubushaka mujya bifuza gushyingirwa bujuje imyaka y'ubukurigenwa n'amategeko. Tubibutseka ha mu Rwanda imyaka y'ubukure abemererwa gushingurwa bafite ari imyaka 21 y'amavuko mu kiganiro cyacu cya gatandatu mu biganiro byibanda ku burenganzira bwa muntu tugiye kuganira ku kibazo gikunze kugaragara henshi mu turere two mu Rwanda aho bamwe mu babyeyi bahatira abana babo kubana nabo badashaka kandi urukundo rwo rwihitiramo
Aimé aho ngo rwose hari igihe ushobora rwose kwikundanya n'umuntu mukanonosera imishinga neza yo kuzarwubaka maze byageraho kurushinga ukabona ababyeyi barabihakanye neza neza
aho ngo bijye bibaho ababyeyi bakabatera umugongo ngo umukobwa si mushaka ngo umuhungu si mushaka ugasanga bashingiye ku mpamvu z'imiryango bakabuza abana babo uburenganzira
niyo mpamvu rero kuri uyu munsi turaganira kuri ubu burenganzira bwa muntu twibanda ku burenganzira bwo kugira umuryango wihitiramo uwo muzabana ubuziraherezo nta gahato Mu kiganiro cya none turumva inkuru zitandukanye aho turi buze kumva ibitekerezo bya rumwe mu rubyiruko rwari rwitabiriye umuhango wo gushyingira aho bagarutse ku cyo bakora mu gihe umuryango wabo wanze ko bashakana nabo bihitiyemo ari nako twumva ushinzwe irangamimerere adusobanurira icyo bakora mu gihe ibi ngibi bibayeho Turaza gukomeza kandi twumva inkuru y'umugabo kuri ubu umaze imyaka isaga 30 ashinze urugo mu gihe umuryango we wari waranze uwo bashingiranwe gusa we ntiyemeye kubuzwa uburenganzira bwe Turaza gukomeza ikiganiro cyacu twumva ikiganiro n'umwe mu banyamategeko atubwira icy'amategeko abivugaho nuko arengera uburenganzira bwa muntu muri iki gihe ibi byose turaza kubikurikira mu kiganiro cyacu cyanone
Munyemerere dutangira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi twumva icyo bamwe mu baturage bo mu karere ka Kicukiro basangije mugenzi wacu Itimana David ese uramutukunze umuntu abagiye bakamwanga wakora iki
Uyu ni kubabwira ubundi nta kintu kiremereye kirimo sibyo gusa iyo mwemeye kubana mugomba kureba cya mbere ni ukubana mu buryo bw'ukuri kuganira ukuri ku bintu byose byo rwanda cya kabiri ni ukugirana icyizere
aha ni mu murenge wa Kagarama mu karere ka Kicukiro hamwe mu habereye umuhango wo gushyingira imwe mu miryango yiyemeje kubana bashingiye ku mahitamo y'urukundo rwabo bamwe mu rubyiruko baherekeje aba bageni ngo hari uko bumva amahitamo yabo mu gihe baba bahitiyemo bazabana nabo ubuziraherezo
ukunda umukobwa umukunda byanya byo kandi mufitiye plan y'ejo hazaza ntabwo kubwanje ababyeyi bantanya nawe cyangwa bambuza kubana nawe
icyo numva kuko kugira ngo nkunde umuntu nyine ndaba namukunda kuko yongeye kubana nawe n'ababyeyi banjye sinabareka rero hagati aho biragoye nta sho afite aho ngaho rero ntabwo ari byiza ko umuntu wabuze umugisha wabuze umuntu umugisha we ariko njye bimbayeho no comment nta kintu nabona nkora nta na hamwe kuko bose ndabakeneye aho nagumamo hagati mbese naba nkayanga timenye buri cyo ahijya nahireka
yewe kubyiyumvira byanjye ntabwo nagendera ku gitekerezo cy'ababyeyi kuko ababyeyi ntabwo baguhitiramo uwo muzabana ni wowe ugomba kwihitiramo ko biba ari inshingano zawe kwihitiramo umuntu muzabana
yewe rwose pe na musango umusore kuko mba mukunze tuba twarakundanye kuko umubyeyi ntabwo yagukundira kuko ashobora kukubwira ngo jya kuri uriya kandi wowe utamukunda bikaba ngombwa ko murajya muhora mu miguruko mu Rwanda bigahora ari intambara mu rugo
ku isaha y'isambiri za mu gitondo nibwo umuhango wo gushyingira abageni warutangiye Turi muri sare nirimo abantu bagera kuri 60. Umuyobozi w'irangamimerere abanje gufata iminota igera kuri 50 asobanura abaje gusezerana amategeko mboneza mu bantu. Nyuma yuko amaze kwigisha abaje gusezerana begera ibendera ry'igihugu umwe agafataho n'ukuboko kwe kw'ibumoso akazamura ukundi kw'iburyo maze akarahira muri iyi ndahiro.
Yewe Nezere Emmanuel maze kumva icy'amategeko ategeka abashingiranwe nene nta gahato ko wowe Nyirakundimana Florence umbera umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya
Ya Njyewe Nyasengimana Florence maze kumva icy'amategeko ategeka abashyingiranwe nemeye nta gahato ko wowe Munezero Emmanuelle umbere umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda biteganya.
Nyuma y'umuhango wo kurahira ko baje gushyingiranwa, umuyobozi w'irangamimerere nawe akurikizaho umuhango wo gushyingira.
Umuhango ukurikiraho ni uwo gushyingira gukorwa n'umwanditsi w'irangamimerere. Njyewe Kanyisige Nathan, umwanditsi w'irangamimerere w'Umurenge wa Kagarama, maze kumva amasezerano ya Munezero Emmanuelle na Nyasengimana Florence, bagira imbirangi mu ruhame rwa benshi, nshingiye kandi ku bubasha mpabwa n'amategeko, nemerewe kubashyingira nk'uko amategeko abiteganya.
Kandi arakomeza atubwira uko bigenda iyo hari abaje gusezerana batagize ibyo bumvikanaho.
Impapuro ziri ni ndende, hari ukuza kwiyandikisha. Ibibazo kwiyandikisha rero babwirwa ibyo bagomba guhitamo. Iyo batabyemeranyije icyo gihe basubirayo bakajya kwiga, tukabigisha uko bigenda ibyo bagomba kwemera. Iyo byanze ntabwo tubashyingira.
Nubwo hari bamwe mu babyeyi bahitiramo abana babo bazabana nabo, negereye abari baje gusezerana mbabaza uko bari kubigenza. Iyo baza kubuza ubwo uburenganzira bwo kwihitiramo, bansubiza muri aya magambo.
Arabyumva nawe najyaga guharanira uburenganzira bwanjye.
Yego, tugira ubwo uburenganzira bagomba guharanira.
Ariko mu rugo ntabwo bambuza gushakana n'uwo nshaka ko ntagabe bazabana nawe. Nigiye mba nzabana nawe rero, niyo mpamvu ngomba guharanira uburenganzira bwanjye.
Tubwire wowe
nawe gushyiraho ingufu zanjye tukabana.
Wari gushyiraho ingufu zawe mukabana. Nta kindi wumva uri gukora?
Nta kindi. Tukabasobanurira nk'ababyeyi banjye, nkagerageza kubibumvisha ko umuntu abana n'uwo yakunze. Babyanga rero nka twe tugahitamo amahitamo yacu.
Ese ni iki cyaguteye wowe gukunda kurara?
Naramukunze n'umutima wanjye wose.
Nk'uko abikubwiye ntacyo nahindura.
Imengira ngo umaze kubyumvira, bamwe baragira bati rwose ngewe nagumamo hagati, mbese nta mahitamo, sinzi icyo nakora. Abandi bati hoya najyayo kuko ni uburenganzira bwanjye, ni nge uhitamo icyo nshaka. Barakoze rero kudusangiza ibitekerezo byabo, reka tubashimire kubw'inkuru. Ese udukurikiye biramutse bibayeho ko wowe wakunze ababyeyi bawe bamwanga, wabigenza ute? Ese byaba byarakubayeho? Wabyitwaye mute? Cyangwa se uzi uwo byabayeho? Nimukomeze mudusangize ibitekerezo byanyu. Mwohereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0728 082 3232, cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook, Instagram cyangwa Twitter. Ni ukujya ahashakishirizwa ugashyiramo ikiganiro ejo, ubundi ukadusangiza igitekerezo cyawe.
Tudatinze, reka dukomeze ikiganiro cyacu ku nkuru y'umugabo wafashe umwanzuro wo gushinga urugo n'uwo benshi mu muryango we batifuzaga, nyamara agaharanira uburenganzira bwe. Ubu bakaba babanye kandi babanye neza. Reka dukurikire iyo nkuru.
Nakunze mba nakunze ntago wampabona ashaka.
Mu mwaka w'1986 nibwo Niyonzima Kasimo yahuye n'uyu mukakirima Veneranda, nuko bashinga urugo nyuma y'imyaka 4 bakundana.
Urumva ko bwa burenganzira bwacu twarabuharaniye kandi twabugezeho, kuko kugeza uno munsi turacyari kumwe turasazanye.
Uburenganzira uyu mubyeyi avuga kubuharanira byari urugamba rukomeye hagati y'imiryango yabo bombi, by'umwihariko mu muryango w'umutware. Ibi byabaga bitewe ahanini n'amateka maremare y'amoko yaranze u Rwanda rwo hambere. Ibi Ikasimu arabyibuka.
Imibanire y'abantu icyo gihe yari ntabwo yari myiza cyane, ari mu bintu ubona bisa nk'ibitameze neza by'amacakubiri. Ukuntu
ajya amacakubiri mu bantu yatumaga bishishanya kubera inkomoko, imyemerere ndetse n'ibyifuzo by'ababyeyi. Gusa Niyonzima we ntiyabibonaga gutyo, bituma atangira guhabwa kato mu rugo iwabo
no kujya muri bene wacu. Mvuga imbonera imbogamizi kumvuga n'ikintu mu by'uko n'abasuzuguye hakurya aratinze ndabimenyera.
Iyo Niyonzima w'imyaka 54 n'umufasha we Mukakirima w'imyaka 48 baganiriye inkuru yabo, baba batuje bisa nkaho bibasubiza inyuma muri ibyo bihe, mu gihe hashize imyaka ikabakaba 30 babana. Uko Niyonzima atari yorohewe n'umuryango we umubuza kubana n'uwo yakunze, imbaraga yakoreshaga aharanira uburenganzira bwe, umufasha we Mukakirima yazifataga nko kumuha agaciro.
Naramukunze bitewe n'uburyo yangiraga inama inama z'ubuzima busanzwe ko nkifuza nuko yambera umugabo kuko ibyo nifuzaga nuko byagenze bite n'uburyo twasabanaga twaraganiraga atitayeho kubyiwabo
ibi kandi kurundi ruhande byahaga ikize niyo nzima cyuko adakwiye gucika intege
kono yagarwa andi ruhande buri gihe nta mubwira akangira ati nubyishyiramwo ntabwo tuzabana ariko nubutabyishyiramwo tuzabana kandi mwumva yuko nangabona ariko nkunda kandi nangabona ariko sigiki
bamwe mu muryango we bamucitseho azira guharanira uburenganzira bwe bwo kubana n'uwo yakunze ariko bo batifuza
n'iyo nagiraga ibibazo babonaga ko bataza mu rugo kumfasha nanasezeranye ntigeze baza haje umushiki wanjye umwe mu bashiki wanjye bagera kuri barindwi ku ruhande twavukanaga ntiyaje mama wambyaye nawe narinze kujya kumuzana
niyo nzima yaharaniye uburenganzira bwe bwo kubana n'uwo yakunze ariko kandi yanakomeje kuzirikana isano yari afitanye n'umuryango we akabasura nyamara bizi neza ko batamwishimiye bo n'umufasha we ati burya buri gihe ku mpera z'ibihe ukuri kuratsinda
uburenganzira bwa muntu ari ukwishyira ukizana
ibyo uzamugenga mufitanye abana bangahe
dufitanye abana bane abakobwa babiri n'abahungu babiri
Niyonzima Kasimu reka twongeye tumushimire cyane kuba yarabashije kudusangiza ubu buhamya bukomeye ntekereza cyane ko gakabereye abandi urugero rwiza mu gihe habayeho iki kibazo cyo kuba hari igihe imiryango cyangwa ababyeyi bashatse kubahitiramo uwo bazarushinga tukongera tukanabibutsa ko iyi ari nayo mpamvu nyamukuri ibi biganiro tubagezaho byibanda ku burenganzira bwa muntu turushaho umwe ku wundi kungurana ibitekerezo dufatanya kugira ngo turusheho gusobanukirwa uburenganzira bwacu
Turakomeje n'ikiganiro ejo dukomeza kubibutsa ko kuri uyu munsi wa none turi kuganira ku kibazo gikunze kugaragara aho usanga benshi mu babyeyi bahatira abana babo kubana nabo batifuje mu kiganiro turi kwibanda ku kijyanye no kumenya uburenganzira bwacu mu guhitamo abo tuzabana nk'uko iki kiganiro tubagezaho ari ikibanda ku burenganzira bwa muntu bityo reka tunyarukire mu karere ka Huye twumve icyo umunyamategeko waganiye na mugenzi wacu Isingizwe Marie Claire adusobanurira ku bijyanye n'icy'amategeko ateganya
Turi kumwe na Metia Umuremye Ngelberi ugiye kudusobanura icyitegeko rivuga ku ngingo irebana n'uburenganzira bwo guhitamo umusabana. Metia tubahaye ikaze.
Murakoze icy'amategeko ateganya cya mbere itegeko rigenga n'amategeko yose ni itegeko nshinga. Kubijyanye n'uburenganzira bwo guhitamo uwo muzabana ingingo ya 17 rero y'itegeko nshinga ivuga kubijyanye n'uburenganzira bwo gushyingiranwa no kugira umuryango itegeko riteganya ko uburenganzira bwo gushyingiranwa no kugira umuryango urengerwa n'amategeko bishatse kuvuga yuko itegeko rizi icyo gikorwa kuko uko guhitamo niko kuhera kurema umuryango kandi umuryango akaba ari ryo shingiro ry'ubuzima ingingo ya 18 ivuga ko umuryango ari wo shingiro kamere y'imbaraga y'abanyarwanda kaburengerwa na leta
ese mu gihe ubwo burenganzira bwatambamiye cyangwa bwahonyowe hakorwa iki wahura n'iki kibazo yagana nde kugira ngo afashwe
iyo umuntu abona ko hari uburyo abangamiwemo bijyanye nda nuko abaje batabyishimi kandi abona ibyangombwa byose bisaba n'amategeko abyujuje harafata icyemezo cyo kubana nubwo abaje baba batabashyigikiye icyo gihe rero wafashe icyo cyemezo nta nubwo ajya ku kugira uwo yitabaza ngo amugishe inama cyangwa se ngo agire andi mategeko yifashisha kugira ngo icyo gikorwe kandi yagikoze byarangiye ikindi ni uko iyo nabyo bidakunze ni ukuvuga ngo uburenganzira bwe arabubujijwe ariko ku bijyanye n'amategeko byo birumvikana ntabwo nk'urugero wenda umuntu wangiwe gushyingiranwa kubera ko atujuje imyaka urumva agomba kugaragaza ikimenyetso cy'uko ayujuje wanze ubwo batashyingiranwe kubera ko ari isano ihari kandi itegeko ribiteganya icyo gihe ntabwo iryo sano yabona uko arihindura kugira ngo bwa burenganzira yumva yambuwe kuriza kandi uburenganzira ntabwo buzahejwe n'amategeko
metire tugana ku musozo ese ni isano kiri hagati y'iri tegeko ndetse n'uburenganzira bwa muntu
uburenganzira bwa muntu itegeko birahura kuko uburenganzira bwa muntu buvuga mu itegeko nshinga ingingo ya 17 iyi ngingo ivuga mu burenganzira bwa muntu iyo uvuga ati uburenganzira bwo gushyingiranwa no kugira umuryango ni uburenganzira bwa muntu muri rusange ntabwo bugaragara muri mu itegeko nshinga gusa n'amategeko mpuzamahanga uko uburenganzira buragaragara tukumva rero bihura cyane kuko ikivuga uburenganzira ni uburenganzira bwa muntu buza bugashyirwa no mu mategeko ariko bwa burenganzira bwa muntu bukaza butabangamira ibyateganyijwe n'amategeko
uwo yari Angre Berry umunyamategeko wikorera ku giti cye ubarizwa mu rugaga rw'abavoka arakoze cyane kudusangiza byinshi kucyo amategeko avuga ku burenganzira bwo guhitamo uwo muzabana turabashimiye cyane rero kubw'inkuru ese udukurikiye biramutse bibayeho ko wo wakunze ababyeyi bawe bamwanga wabigenza ute ese byababyara kubayeho wabyitwaye mute cyangwa se uzuwo byabayeho nimukomeze mudusangize ibitekerezo byanyu mwohereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0728 082 3232 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook Instagram cyangwa Twitter nukujya ahashakishirizwa ugashyiramo ikiganiro ejo ubundi ukadusangiza igitekerezo cyawe ni kuri radio ijwi rya Amerika 105.3 FM mukomeje gukurikira ikiganiro ejo nongeye kubisa ko iyi ari gahunda y'ibiganiro byibanda ku burenganzira bwa muntu tukaba tubibagezaho ku cyumweru cya nyuma cya buri kwezi bityo reka ikiganiro cyacu tugikomereze muri wa mwanya mwiza wagenewe mwe abakunzi b'ikiganiro ejo mu gihe Kristel arimo akusanya ubutumwa bwanyu reka nongere mbashimire byimazeyo kubw'ibitekerezo by'inyamibwa mudasiba kutugezaho
reka nkubwire kuri kiri ikiganiro ejo kuri radio ijwi rya Amerika ni kwijana na kane n'ibice bitatu FM
bagenzi banjye barakoze kumikaze rero bakunze ibikiganiro nkuko maze kubimenyera muri cyumweru cya nyuma cy'ukwezi tubagezeho ikiganiro ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu mu gutangira nababwira ko tugiye kugaruka ku butumwa tugejejeho ku kiganiro cyavuga ku kibazo cy'abana bo mu muhanda aho twagarutse ku ngaruka zibageraho cyane ko bidakurikiza cyangwa ngo byubahe uburenganzira bw'umwana aho twibazaga ati ni iki cyakorwa kugira ngo abana bo ku muhanda bareke gukomeza kubaho mu buzima butubahiriza uburenganzira bwa muntu ubutumwa mwatugejejeho reka tubimbire Kristo w'Imana Afrodisi uherereye mu Ruhango avuga ko kuba abana bajya ku muhanda biterwa n'ubukene no gutotezwa n'imiryango yabo ati nkawe abona icyakorwa ari uko ababyeyi bagomba guha abana babo ibyo baba bagomba bakareka no kubatoteza Yvonne uherereye mu karere ka Rulindo yagize ati uburenganzira bw'umwana bukwiriye kwitabwaho tunashakira hamwe ingamba twafata ngo tugabanye umubare w'abana baba mu muhanda akomeza avuga ko akenshi iki kibazo giterwa n'ababyeyi batubaye inshingano zabo ku bana kubw'ibyo wasanga ababyeyi birengagiza inshingano zabo bakwiye guhana naho Munyakayanzu uri mu karere ka Huye avuga ko abona biterwa n'ubukene buba buri mu muryango ndetse n'amakimbirane yo mu rugo atanibagiwe n'abana bamwe bananira ababyeyi hari kandi uhereye mu Ganza mu karere ka Gisagara ndetse na Yerezeri sibo mu Nyenye mu mujyi wa Kigali bahurije ku kuvuga ko bikwiriye ko leta yashyiraho abana bo mu muhanda mu makoperative maze bagafashwa gushakirwa inkunga ati kuko hari benshi bakiri mu muhanda dukomereze kuhiringa Imana Jean Claude de urirungi yavuze ko impamvu ituma abana bajya mu muhanda ari ubukene mu muryango ndetse n'irari ry'abana rituma batishyura ejo hazaza bakangire mbonye inshuti Jean de Dieu ndetse niwe ufite nimero yirwa n'9 2 8 ubutumwa bwanyu twarabubonye kandi mwarakoze tugana ku musozo Etienne uri mu karere ka Muhanga yavuze ko ikibazo cy'abana mu muhanda ari ikibazo kimaze igihe ati umuntu yakwibaza impamvu itigeze agatera nzamba nyamara kuri we ngasanga ikimurwa ryacyo ari ugutaza abo bana nk'uko nabo babyivugira ati ahubwo gatera abona ari umuryango nyarwanda nk'uko yabigarutseho yasoje avuga ko inshingano n'imbaraga ku burere bw'abana abantu baduhutse ati igikuru ni uko babivana mu mvugo bakabishyira mu ngiro ubwo bwari ubutumwa bwa Etienne namwe mudukurikiye muhereye mu bice bitandukanye by'igihugu ndetse no hanze y'u Rwanda muhawe ikaze mudusangize ibitekerezo byanyu ushobora kwifashisha nimero ya telefone igendanwa ariyo 0728 2823 2 ndasubiramo 0728 2823 2 ndetse no ku mbuga nkoranyambaga haba kuri Facebook cyangwa ku Instagram aho mubyashakirwa ukandikamo ikiganiro reka minira aha ariko sinasoza ntababwiye ko umuntu uzaba yaruhije ubutumwa bwinshi ni mu bishimishije muteganyirijwe zimwabanye na Rikwitera Uwikiza
arakoze cyane kandi nongere nshimire bumwe utajya usiba kugisangiza ubutumwa ndetse nahweme usangiza abandi ibitekerezo byubaka bityo hamwe tugasenyera umugozi umwe duharanira uburenganzira bwa muntu ese udukurikiye biramutse bibayeho ko wo wakunze ababyeyi bawe bamwanga wabigenza ute ese byababyara kubayeho wabyitwaye mute cyangwa se uzuwo byabayeho nimukomeze mudusangize ibitekerezo byanyu mwohereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0728 082 3232 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook Instagram cyangwa Twitter nukujya ahashakishirizwa ugashyiramo ikiganiro ejo ubundi ukadusangiza igitekerezo cyawe
ngira ngo Nicole
ndabona tugana ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi bityo nimutwemerere tubibutse ko insanganyamatsiko twaganiraga none yagera giti uburenganzira bwo guhitamo uwo muzabana nta gahato kandi nta gutegekwa n'abandi twumvise ibitekerezo byabamwe mu baturage bitabira umuhango wo gushyingirwa aho bagaragaje icyo bakora habayeho ko imiryango yayo yategeka gushyingiranwa n'abo batifuza twumvise kandi icy'abanyamategeko babivugaho banatanga inama reka ngire nti ukurusha urugo rwiza akurusha n'iterambere
reka rero tubashimire ko mwabanye natwe muri iki kiganiro ikiganiro ejo na kagaruka ngiye ubasezera nari Nicole Muziranenge na mugenzi wanjye
Jean Aimé Muhawenayo
naho Roger Nigena ahagarara ikiganiro nk'uko bisanzwe na Crispin Mizero akaba ari ku buhanga bw'ibyuma naho utaha
Ijwi ry'Amerika turabandanya ibiganiro tubafitiye mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Byene nahazwe mwari mwazindukanye ndabike banure ndabifuriza kubandanya muranigwa mu bayi no mu vyanyu. Yakoze Geoffrey Mutagoma yegeranije amajwi yacu. Ndabasigaranye bagenzi banje mu kiganiro dutangira